inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Tumaze iminsi myinshi twiga ku butumwa bwiza bwera cyangwa injili, aricyo gitabo kivugwamo inkuru y'umukiza ushobora byose, Yesu Kristo. Nkuko twamaze kubibona, Yesu bisobanura ngo Imana irakiza, naho Kristo rikaba ijambo ry'ikigiriki risobanura ngo uw'Imana yatoranije cyangwa uw'Imana yasize. Yesu Kristo ni uw'Imana yatoranije kugira ngo akize bene Adamu, abavane mu butware bw'icyaha. Nyamara nkuko twabibonye, abantu benshi ntibamenye Yesu uwo ari we. Bamwe batekerezaga ko ari umuhanuzi, ariko ntibamenye ko yari ijambo w'Imana cyangwa Kalimat Allah, wavuye mu ijuru akagaragara mu isi yambaye umubiri nk'umuntu. Abandi bameze nk'abatambyi bakuru hamwe n'abakuru b'idini b'Abayuda bamugiriye ishyari kandi baramwica, bamubamba ku musaraba. Nyamara Imana yari yarabigambiriye kandi yari ibizi byose kuva kera. Urupfu rwa Mesiya rwo ku musaraba rwari mu mugambi w'Imana utunganye, kandi Imana yabimenyesha abahanuzi bayo kuva kera. Mu kiganiro cyacu giheruka twumvise ko Imana yazuye Yesu ku munsi wa gatatu. Kuzuka kwa Yesu byahamije ko Imana yemeye amaraso Yesu yamennye kugira ngo acungure bene Adamu, abakure mu butware bw'icyaha, ubwoba n'urupfu hamwe na kuzimu. Yesu amaze kuzuka, twabonye ko yiyeretse abigishwa be ndetse abereka inkovu abasirikare bamuteye ubwo bamuteraga imisumari mu biganza bye no ku maguru. Dusoma kandi ko Yesu yasangiye n'abigishwa be kugira ngo abahamirize neza ko ari muzima. Igitabo cy'ubutumwa bwiza Injili kivuga uko Yesu yiyeretse abigishwa be mu gihe cy'iminsi 40 akababwira iby'ubwami bw'Imana. Igihe kimwe Yesu yiyeretse abigishwa barenga 500 kandi abiyereka icyarimwe. Ibyo wabisoma mu Bakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 6. Nyamara igihamya gikomeye cyerekana ko Yesu ari muzima uyu munsi nuko ariho. Ibyo tubimenyeshwa na Mwuka Wera uba mu mitima y'abamwizera kandi bari munsi y'ubutware bwe. Uyu munsi Imana nidufasha, turaza kumva ubutware bukomeye Imana yahaye umwami Yesu, ndetse turebe uko Yesu yatandukanye n'abigishwa be akazamuka mu ijuru. Inkuru yacu uyu munsi turayitangira mu gice cya nyuma cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 ku murongo wa 16 aravuga ngo: Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati: Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Wumvise ibyo Yesu yabwiye abigishwa be? Yarababwiye ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Kuki Yesu yavuze ko yahawe ubutware mu ijuru no mu isi? Mu nyigisho twabonye muri Tora yanditswe na Mose, twize ukuntu Imana yaremye umuntu wa mbere. Twabonye ukuntu Imana yahaye Adamu ubutware bwo gutegeka ibintu byose Imana yari yararemye. Imana yashakaga kubana na Adamu no gutegekana nawe iteka ryose. Ariko Adamu atakaza ubwo butware igihe yangaga kumvira itegeko ry'Imana akarya ku giti kimenyesha ikiza n'ikibi. Kuko Adamu ari we sekuruza wacu, kandi hakaba hari n'umugani w'Abanyafurika uvuga ngo icyorezo ntikigarukira gusa aho cyakomotse, niko natwe twatakaje ayo mahirwe yo kubana n'Imana no gutegekana nayo. Nka Adamu twese turi abanyabyaha, twavutse ku ngoma y'icyaha, kure y'Imana no kure y'icyubahiro cyayo. Ariko dushimira Imana kuko ibyanditswe n'abahanuzi byerekana ko Imana yateguye umugambi wo gukingurira irembo bene Adamu ribafasha kugarukira Imana bagasangira icyubahiro cyayo n'ubwami bwayo. Iryo rembo ni Mesiya wera wavuye mu ijuru akaza kumena amaraso ye nk'igitambo gikuraho ibyaha by'abantu kandi kikabagarura ku Mana. Yesu Mesiya yageragejwe nka Adamu, ariko Yesu ntiyacumura. Yari atunganye kandi yari uwera nk'uko Imana itunganye kandi ari yera. Nicyo gituma Imana itigeze igira isoni zo kumwita umwana wayo. Yesu amaze gutanga ubugingo bwe nk'igitambo gikuraho ibyaha, Imana yamuzuye mu bapfuye, imugira umwami w'ibintu byose kandi imuha ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ushobora kubaza ngo niba Yesu ari umwami w'ibintu byose, kuki isi ya none ikomeje kubamo ibyago n'ibyaha? Ibyanditswe biduha igisubizo, aho bivuga ngo nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. nibwo imperuka izahera ko isohore ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo data wa twese amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 15 uhereye ku murongo wa 22 ukagera kwa 24. Mu byahishu bice 21 mu murongo wa 4 haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Muri mirongo no mu yindi mirongo myinshi yo mu ijambo ry'Imana tubona ko Imana yahaye Yesu ubutware bwose kugira ngo ategeke byose kandi abicire urubanza. Nyamara Yesu ntarafata ubwo butware bwose kandi ntaracira urubanza abantu bose bo ku isi. Umunsi umwe Yesu azagaruka mu isi nagaruka azategeka iyi si kandi ahindure byose kuba bishya. Nuko rero uwo waba uri we wese naho waba uri hose Imana iragutegeka kwihana ibyaha byawe kuyihindukira no kwizera inkuru nziza y'agakiza ishingiye ku rupfu no kuzuka k'Umwami Yesu Kristo. Niba wizera by'ukuri ko Imana izakubabarira ibyaha byawe byose mu izina rya Yesu izahindura umutima wawe kuba mushya bikozwe n'imbaraga z'umwuka wera kandi guha amahoro yayo y'iteka ryose. Niwizera Kristo azaza ku bwa mwuka wera maze ashyira ubwami bwe mu mutima wawe. Yesu ntazahindura isi kugezaho aziyizira ubwe akayicira urubanza ariko wowe yaguhindura uyu munsi. Ese wakwemera Imana igashyira ubwami bwayo mu mutima wawe? Imana yohereje umukiza ubasha gukuraho ibyaha byawe akaguha umutima mushya kandi utunganye umenye kuzabana n'Imana mu bwiza bwa paradizi iteka ryose niwizera ukuri kwa Yesu Kristo umukiza wari mu isi. Ariko n'utemera umukiza Imana yatumye azakubera umucamanza. Uko niko ibyanditswe bivugaho bigira biti ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka ahora inzigo abatamenye Imana batumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka ku iteka ryose bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze ubwo azazanwa no gushimirwa bera be kuri uwo munsi no gutangarirwa kubwo abamwizeye bose kuko ubuhamya twabahamirije bwemewe. Aya magambo yanditse mu Tesalonike bakabiri igice cya mbere uhereye ku murongo wa 7 ukagera ku wa 10. Ijambo ry'Imana rirasobanutse ritubwira ko uwizera by'ukuri inkuru nziza ya Yesu Kristo ko yapfuye kandi akazuka mu bapfuye azakizwa ariko utayizera azacirwaho iteka. Yesu yamennye amaraso ye nk'igitambo gikuraho umwenda w'ibyaha burundu ariko amaraso Yesu yamennye ku bwawe nta gaciro agira iyo utayizeye mu mutima wawe kuko ibyanditswe bivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Utamwizera amaze kurikirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege nk'uko byanditswe muri Yohani ibice 3:16-18. Nibyo rwose niwizera inkuru nziza Yesu uzakizwa ariko nutizera uzarimbukira mu byaha byawe. Iryo niyo jambo ry'agakiza Imana yohereje bene Adamu. Niyo mpamvu Yesu yategetse abigishwa be ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Aya magambo yanditse muri Matayo 28:18-19. Reka rero dukomeze iyi nkuru turiho. Yesu yiyeretse abigishwa be mu gihe cy'iminsi 40 amaze kuzuka mu bapfuye. Ibyanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 4 biravuga ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranyije. Ibyo nababwiye kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Wumvise ibyo Yesu yavuze? Twamaze gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 n'igice cya 16 tubona uko Yesu yasezeranyije abigishwa be ko se wo mu ijuru azabohereza umufasha ariwe mwuka wera agatura mu mitima yabo akabeza akabahindura bashya akabakomeza kandi akabayobora mu kuri kose. Tubona rero uko abigishwa be bagombaga gutegereza mwuka wera i Yerusalemu wari hafi kuza. Mu isomo ryacu ry'ubutaha Imana nibishaka tuzabona uko mwuka wera yamanutse akuzura mu mitima y'abigishwa ba Yesu bose kuko Kristo yabisezeranyije. Reka rero dusome uko Yesu yatandukanye n'abigishwa be akazamuka mu ijuru. Ibyanditswe mu byakozwe n'igice cya 6:6 haravuga ngo nuko abigishwa ba Yesu bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzabagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru uko niko Yesu yazamutse mu ijuru agasubira kwa se aho yaturutse mu myaka 33 ibanza mbega ukuntu kuzamuka kwe kwari gutangaje kuko yajyanywe abigishwa be bamureba nta gushidikanya bari bafite ko uwo Yesu bakurikiye imyaka 3 yose yari Mesiya uwo abahanuzi bose bavuze haba mu ivuka rye mu buzima yabayeho mu rupfu rwe mu ihamba rye mu kuzuka no mu gusubira mu ijuru kwe Yesu w'i Nazareti yasohoje byose nk'uko abahanuzi bari barabivuze no mu gihe yazamukaga mu ijuru yabisohoje nk'uko umuhanuzi Dawidi yabivuze muri Zaburi uzaho umwami Yesu ari uyu munsi ibyanditswe bitubwira ko Yesu Kristo ari iburyo bw'Imana kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware n'imbaraga aya magambo tuyasoma muri Petero wa mbere bice bitatu ku murongo wa 21:22 yego Yesu ari mu ijuru iburyo bw'Imana kandi ibyaremwe byose biri munsi y'ubutware bwe abizera Imana bose bari munsi y'ubutware bw'umwami Yesu Kristo wowe bimeze gute mbese wemeye kuba munsi y'ubutware bwa Yesu Mesiya uwatoranijwe n'Imana kuba umukiza n'umucamanza w'isi nk'uko twabibonye umwami Yesu amaze kuzamuka mu ijuru abamarayika babiri babonekeye abigishwa barababwira ngo niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru yego umunsi umwe Yesu Kristo azagaruka ari mu bicu mbese witeguye kugaruka kwe kuri uwo munsi abantu bose bazamwitegereza kandi bazamenya ko ari we Imana yatoranje kuba umukiza n'umucamanza w'isi uko niko ibyanditswe mu Bafilipi bice 2:5 bivuga ngo Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana yatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imukira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ara ibyo mwijuru cyangwa ibyo mwisi cyangwa ibyo munsi yisi kandi ndimi zose ziyamye ko Yesu Kristo ari uwiteka ngw'Imana data wa twese ihimbazwe aha niho dusoreje uyu munsi ariko twizera ko tuzabana mu kiganiro cy'ubutaha tukazareba uko Imana yohereje umwuka wera kugira ngo abe mu mutima w'umuntu wese wemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku magambo abamarayika babiri babwiye abigishwa ubwo bavugaga ngo Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru aya magambo yanditse mu byakozwe n'intumwa gice cya mbere ku murongo wa 11 murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0781912 79018 mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp mwatwandikira kuri 0781912 79018